Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi hano i Washington kuri mikro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo.
Mu biganiro byacu byashize twibanze cyane ku kibazo cy'impunzi gikomeje kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na Afurika y'Iburasirazuba. Uyu munsi nabwo tugaruke kuri icyo kibazo cy'impunzi. Turaha ijambo mugenzi wacu uri mu Rwanda, Claude Ganza Munyamagana. Aribanda cyane ku kibazo cy'impunzi z'Abanyekongo ziri mu nkambi ya Kiziba mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda.
Ndatangirana n'ubuhamya bwa bamwe mu bari ku biro bya HCR Karongi mu mugoroba wo ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, ubwo imbaga y'abari bahari yashwiragizwaga n'igipolisi cy'u Rwanda. Magingo aya, ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bavuga ko bamaze gupfa bakanashyingurwa bagera kuri 15. Aba barimo abishwe n'amasasa ku kanya, barimo 8 baguye ku biro bya HCR Karongi cyangwa bahise bapfa bakigezwa ku bitaro, abandi 3 biciwe imbere mu nkambi ya Kiziba ku itariki 22 z'ukwa kabiri, naho abandi 4 bazize ingaruka z'ibyabakorewe. Byagenze bite mu by'ukuri? Abashoboye kuhava bahavuye bate? Bamwe baracyafite ibikomere ku mubiri, baratubwira ibyo babonye, ibyo bananyuzemo.
Mu by'ukuri ibintu byabereye hariya kugeza ubungu hari igihe umuntu yari kubivuga niye n'ikindi gacye kimfata mva nta kintu navuga. Ibyo bakoze barashemo bamwe, ntitwagira ubwoba, turakomeza. Ku minsi yagiye ikomeza, twamaze iminsi igera muri 3, ko mu iyo minsi isoko bararifunga, nta muntu wajyaga guhaha, buri kimwe cyose n'amaduka yari aho hafi. Hari iduka rimwe naryo bararihagarika, abana bajyaga kuza n'amandazi bararifunga. Birangije tuva aho ngaho bafite gahunda yo kuba batwicisha hari inzara, kugira mpaka wenda haze kuvuka ibindi bibazo. Ubwo twabaye cyakozwe banabiteguye, umugambi wabo baza kubigeraho bararasa. Ku bw'amahirwe njyewe bararashe, abandi bapfa ndi kubareba gutya, kinigo nabaye nkikizamuka gutya, abapolisi ndi kurebana nabo gutya. Ubwo numvise isasu barinkusemo hano, birangije nta nacitse intege. Baravuganye abavatiri wa muntu ngo araza kugwa, nibwo nabindutse ndabareba ndababwira si ibyo mwakoze ntibihagije. Nibwo nahise nzamuka abonye ntaguye, nibwo nazamutse umusozi wose ndabahunga. Abandi bose bagiye bacika bagenda, bize kurangira tuba twohereje ku Kibuye tugera n'i Kigali, badukoreye ubutazi bw'ibanze baratuvura.
Kwa gatanu ku munsi wakurikiyeho, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yavuze yuko nta masasu na mba yigeze akoreshwa. None wowe kuvuga ko warashwe n'abapolisi cyangwa n'abasirikare?
Abandashe ni abapolisi bandashe, nibo twa turi kurebana gutya, kandi n'abandi bose bagiye baraswa n'abapolisi.
Abasirikare bari bahari bo nta muntu bigeze barasa?
Abasirikare bari bari mu muhanda wa kaburimbo, kubera ari amagazi yacanganyishije abantu cyane, baba bakuye bacaho batareba umuntu barashe. Ubwo n'izo mbunda bagiye bakoresha ntarebaga ruti umusirikare cyangwa umupolisi.
Ariko wowe warabiboneye neza bakoroshe?
Nabiboneye, bari abapolisi bagera muri 15, twa turi kurebana gutya.
Berekanye ibintu by'inkoni, imihoro n'ibindi byuma ngo nibyo mwakoresheje mu Rwanda nabo?
Nta nkoni zari zihari, nta n'imipanga yari ihari, batutabarwa n'amaboko yacu, tukirukanka gusa bakadukurikirana.
Ubu ngubu urimva gute?
Ubungubu uko biri ni uko yaba akiri kundya cyane, ariko ngubu kumva uko biri ntago utora agatege, ni uko arigihe nicara nk'akanya nkumva ndarushye cyane, aba mpagaze nkumva intege ziranze.
Wavuye mu bitaro bagusezereye?
Bari badusezerana nabi, bari kutubwira ati ngo nibwira baratujyana hanze. ibangombwa yuko tuva muri neturutahe n'umwambi
aho wari urwariye wari kumwe n'abandi benshi bahano
bari bahari
nkabanga ugereranyije
bagera mu bantu 11 bari baharwariye
bose bahise bataha
oya twataye icyarimwe iyo natanye n'abantu babiri n'andi wa gatatu ahakugundwa twatashye twataje pe nta muntu ufite imbaraga zo kuba yatameze nabi cyane aho kubera mu mategeko yabo rero twanze kuba twatonga nabo turemera turata ubuzima ni uko ari Imana igenda ifasha abantu ku buzima ntabwo kabisa
mu by'ukuri biragoye cyane gusubira mu ko byari bimeze hariya byari biteye akababaro cyane n'agahinda kubona abapolisi igisirikare barasa ku bantu barasa ku mpunzi zidafite igikoresho runaka nta mupanga nta cyuma nta n'ikindi kindi uretse amaboko yabo amaboko yacu niyo twari dufite yonyine hari ku kibuye uriya munsi wo kuwa kane baturasa
byagenze gute wenda ukuntu mwahavuye mwaje kuhava gute mwebwe
twarirutse turashwiragira bamwe bajya ku kiberekeza mu ngerezo k'ikiyaga abandi bazamuka mu misozi bisha mu mashyamba abandi barafatwa mbese byari ibintu bikomeye cyane muri make
hari n'abahasize ubuzima kuri uriya munsi hari nk'abantu banyu bahaguye
barahari cyane benshi harimo umunange wahaguye hari n'abandi benshi cyane bapfuye bamwe baracyapfa hari n'abandi bafashwe n'igipolisi hari abaguye mu mazi hari n'abandi tutamenye irengero ryabo
kuba munsi wo kuri 22 twari turi hara kuri hasere ariko noneho ibikorwa byahabereye muri rusange twese twarabibonye ariko by'umwihariko kuri amasaha ya 11 ageze urabona ko batangiye kuturasisha imyuka iryana mu maso irangiye bakurikiza kuturasa amasasu tugira ngo bararase ikirere ariko dusanga ntabwo bishoboka barimo bararasa abantu ngewe ku ruhande rwanjye ahantu nari imperereye nabonye bamaze kurasa abantu babiri ndirukanka nikinga ku nzu kuko nabonaga batari bapfa maze kwikinga ku nzu ubwo mbonye bakomeje kuzamuka basatiriye abazamutse ruguru mu musozi inyuma y'ibiro bya hasere nge ngenda ngiye gukurura abo barashe mu maguru ngiye kubakurura maze gukurura babiri wa gatatu niwe nayo maze kugeza mu nsinzo ahantu hari agakinga ariho ndi kubashyira haza abapolisi bane badafite imbunda ariko bankira hagati barankubita kabisa bihagije numvishije cyo bikoze inkoni zimbanye nyinshi ndi kujya njya kwirukanka bakankubita umutego nkagwa mpfukamye nteruri ibuye nko kugira ngo nitabare ngiye kuri kubita bankubita intoki rigwa hasi ubwo ndongera ndagwa ko haza umupolisi abapolisi babiri umwe arazamuka bafite imbunda undi ahagarara nkarambona agiye kundasa byabaye ngombwa ko nca munsi y'amaguru yabo ngabo bane twari turi kumwe ndamukurura yikubita hasi ariko ubwo yari amaze kurasa mugenzi we yari amaze kurasa umupolisi umwe mu mwanya wo kugira ngo ndase kuko nari ndi hagati y'abapolisi bane ubwo nge narakomeje ngwana nawe mvuga ati bataza kunsinda ahangaha n'ubundi nabona ntacyo tugarura ni urupfu turwanira imbunda nza kugira amahirwe hazamuka abasirikare batandatu hari harimo umuntu nzi w'inahangaha mu nkambi niwe wankijije aho ngaho ariko banciye umugongo agenda nkurura ngeza ku muhanda ku buryo bagenzi banjye bari birukanye hagana mu kiyaga bazamutse bansanga ndyamye mu muhanda nibo bantwaye kurinda bangeza aha ngaha
hari n'ababwijwe irya Amerika ko byagenze bagejejwe ku bitaro bya Kibuye uyu yahageranye n'abakomeretse batari bake ndetse hari n'abari bamaze gushira mu mwuka yiboneye
ariko tugeze mu bitaro dusanga abantu abapfuye bari kujya babagerekeranya n'abazima nabwo barongera barahankubitira kuko nari mvuze ni gute mugerekeranya abantu bazima n'abapfuye abapfuye mwabarekeye aha ngaha abarwaye mukabavura ariko turavuga iki nkawe edahere mwatumariye abapolisi urabona ko twarwanye n'abapolisi gute bafite imbunda ari imikeka dufite imikeka yahoze irwana n'imbunda gute koko barankubita rwose bangira intoge turasohoka ibitaro dusiga aho ngaho abarwayi dusiga abapfuye aho ngaho baratwirukankana baturenze umujyi gutyo turasaha twibona aha ngaho abari bashizemo umwuka ngewe nari maze kubara abantu batandatu abari bakomeretse bari 27 bo nari maze kubona ako kanya nkihagera
hano mwahavuye mutaho ku bitaro
twahavuye haje abasirikare benshi cyane bageze nko kuri 60 binjira ibitaro bakabaza bashakisha umuntu wese bavuye mu nkambi badukubita nyine ngo musohoke mutahe mu giwanyu musubire mu nkambi nuko twahavuye n'inkoni nyinshi cyane
none n'ubu ndabona bakuzanye bagufashe ngo icyo gihe bashoboye kugenda
icyo gihe ntago nagendaga bagenzi banje bagiye bankurura bagenda bampetse tuza kugera inyuma y'umujyi imodoka ya ambulance yaha iza kuhadusanga nyinjiramo ingeza ku kigo nderabuzima hano mu nkambi
ubu ngubu bimeze bite urumva umere gute
nyuma yo kuvurwa amaze guterwa inshinge 32 ariko no kunyunga nari mfite ikibazo ahantu hose ari amaboko ari amaguru ahantu hose ni ahantu nari mfite hazima ariko ubu nsigaranye ikibazo mu mugongo kuko hari ahantu bagiye bankubita ibibuno by'imbunda niho nsigaranye ikibazo cyane niyo mpamvu ubona ngenda uko nguko
ubuzima none bumeze bute ubu ngubu nyuma ya kiriya gihe
nyuma ya kiriya gihe mbona nta buzima mpamvu mvuga ko mbona nta buzima twari tuzi ko nyuma yo gukorerwa ibikorwa nka biriya hazaza imiryango itegamiye kuri leta nka sere n'ubundi nk'uko ariyo yari isanzwe dufite mu nshingano ikaba yaduhumuriza ariko nubwo aho mba ndyamye abaza kunsura komiteza kudusura n'abandi tuzi ko nta muntu n'umwe utwitayeho hasere ntayo ari na leta numva bavuga ahubwo aho kugira ngo bumve ko baduhemukiye kutwica no kutugirira nabi numva bari kuvuga ku maradiyo yuko ari twe twahemutse tugomba gusaba imbabazi hanyuma y'ibyo rero nkumva nta buzima dufite nta gaciro dufite nta kintu turi cyo nkumva ko ntacyo dutegereje mbese n'ubundi ni urupfu ni ugupfa na gupfa nta kirengera dufite
niki wumva wasaba uramutse uri uwasaba ukumva
ndamutse nasaba nkumva njye numva nta kindi nasaba usibye gukurwa muri ubu buzima gukurwa ahangaha cyane cyane muri iyi leta cyangwa se muri iki gihugu kuko nasanze iki gihugu nta mpuhwe kidufitiye na nkeya nyuma yo kugaragaza yuko twebwe twagiye mu mujyi dufite ikibazo cyihariye cy'inzara nk'impunzi dufite ikibazo cy'uko dushaka kugirwa bene igihugu kandi turi abakongomani iki gihugu muri make ntago nahisha twaracyanze ngiye ku ruhande rwanjye aho najya hariho hose mfite uwo mbisaba nasaba kukurwa muri iki gihugu nkajya ahandi hantu ahariho hose ababifitiye ubushobozi cyangwa se abadufite mu nshingano batwerekeza
ngiye kubona habanje kuza ambulance izanye abana bacu harimo na murumuna w'uyu harimo uwitwa Gateye harimo uwitwa Mama Delphine harimo uwitwa Mugisha babazanye ari bazima bageze hirya kuri urgence ambulance bayirambika kuko nari impari abana bari bazima umwe bari bamurashaka boko abandi bari babashe mu nda barangije binjira mu ambulance bambara amataburiya y'abaganga babatera inshinge z'amazi bari muri ambulance ngiye guhengereza koronera arankubita ndabwa mbere yo kunkubita ubanze nyice n'ubundi napfuye kare babakira muri morgue bwije umuntu babanje kwambika imyenda ya gipolisi n'uwitwa Mugisha bakurikizaho Gateye bakurikizaho n'abandi bahungu bari bahari kuko bamusimbuka amazina bafata imyenda y'abapolisi bambika intumbi z'abana bacu ngo byitwe ko ari abapolisi bapfuye ngiye nari impari hashize nk'iminota 30 ndababwa ngiye mureke mbanze ndeba abantu bacu kugira ngo menye abandi bacu barimo kuko bari bavuze ko n'uwanjye bamurashe muri bo barambabariye kuwaje kuhavura wa mbere n'uwitwa Steven yaje nyuma umuma haza umumama umwe ajya kureba muri moruge ngo arebe imirambo irimo naho bamutereje buno buyobozi ngo abari imirambo irimo ayibara yigabanye avuga ko ari abantu batanu bapfuye n'iryo tangazo batanze kuri radio nanyije njyamwo mbari imirambo irimo bamwe ndabamenye hari nabo bari bogoshe kuko yari imirambo 8
amwe mu mazina yavugaga yanditse kumva z'abashyinguwe mu birembo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri n'abantu 8 gushyingurwa kwabo byo byagenze bite abanyuma mwe mu bafite ababo bahashyinguwe
meya w'akarere yaraje visi meya guverineri ariko bataraza habanje kuza migrasiyo aravuga ngo nibareke dushyingure byari bimaze kuba saa 10:30 twese turigaragambya nta babyeyi b'abana bari bahari nta n'imiryango yaba yari hari bari bagiye kubahamba nk'inshike ngo bagiye kubahamba rubengera turavuga ngo twebwe nitwemera ko mubahamba rubengera aho kubahamba mu rubengera ni mubajyane mu mahambi mu nkambi z'abacu kuko n'icyo gihe babazana imifuka y'intumbi bayizanye muri mu abana b'impinja babashyize muri general no mifuka y'imyeru mbaza koronene se ko ndebe intumbi z'abana bacu kuko ari harimo n'abari kuzunguza imitwe ziriya ntumbi muzijyanye he mwaduhaye abana bacu general tuvuga ngo tubabazaniye mu nkambi nge nateze moto ndamukurikiye ngeze handi hajya mu mujyi bo bakata bajya mu bupfunwe ngendagaruka nabo bagiye kubashyira mu bivu babajyanye ndeba imodoka atunze gatatu ndi kureba ndi kumubaza mubaje bwa nyuma ankubita inkoni turabwira si impunzi zishyingurwa nk'abanyarwanda ni gute mwashyingura impunzi abayobozi batabizi natwe ubwacu banyira abana batabizi mukajya kumva ngo mwacukuye imva ngo nuko bimeze rero ngo itegeko ni ry'ubuyobozi bw'u Rwanda ngo si by'impunzi ngo kandi impunzi ziri mu buhunzi ngo nta jambo ziba zifite nta jambo twari dufite nta n'uwari uri buvuge kuko wari uri buvuge bari bari bumuturitse ataba abantu barashaka ko bashyingurwa ababyeyi babo bahageze kandi saa 12 zari zimaze kugera za nimugoroba ubwo nibwo noneho batubwiraga ngo barabiretse tuzashyingura bazabashyingura ejo saa kuwa gatandatu ngo ababyeyi baje nari ntegereje papa w'uyu mwana ngo abanze aze ababyeyi bamaze kuza baje kuwa gatandatu mu gitondo twebwe baratujyanye baturaza mu mahoteli muri iyo hoteli baturajijemo sinanayizi n'icyashya mbese bareba ibintu byo kuduhugereza byo kuduha kugira ngo dutuze mu gitondo baje gushingura harimo meya karere harimo umukuri ingabo harimo guverineri inzego zose zari zihari turi gushingura baravuga ngo ntihagire umuntu n'umufotora ngo uri bufotore ngo baramuhana ngo ntago dushaka ko mufotora no kureba imirambo y'abacu byari byatubera ikibazo harimo n'abajye bapfa bagashingurwa bashingurwa kubera imiryango itari hari bagashingurwa n'uwitanze akaba umubyeyi we mbese mu buryo hari tutamenya ahantu babashyinguye n'ahantu hashyashya mu myumbati mu nsina z'abaturage mu giturage mbese natwe turabaje kukimushingura abacu hano iyo mubatuzanira ngo bari mu maboko ya leta ngo ntabwo ari bubako ya hasere
nyuma y'ibi byose ubuzima bumeze bute mu nkambi ya Kiziba
ubuzima ni bubi cyane bwabaye bubi kurusha uko byari bimeze mbere tutaramanuka ari epfo ku kibuye cyangwa ngo duhure n'ibibazo byo kuraswa na leta kuko hari abantu bagiye babura ababo hari abashyinguwe bapfuye barashyingurwa ariko iyo umuntu abonye umurambo w'umwana we cyangwa se wuwe aramushyingura ku mutima bikarangira azi ko umuntu yapfuye ariko hari n'abandi noneho uyu munsi tutazi ngo bari hehe yarapfuye se arafunze se barashimuswe benshi uretse n'ibyo nta musoro kivamo hano mu nkambi ariko nanone ubuzima bwo mu nkambi bwo bwabaye ikirenga kuko twari twavuye ahangaha twagiye ariko icyatumye tugenda ntabwo twakibonye kuba twaragarutse ubuzima bwakomeje kuba bubi cyane ariko nanone tukababazwa cyane n'abantu bari mu magereza bashinjwa ibyo batakoze
uyu ni umukobwa w'imyaka 18 yabuzenye n'umubyara ari nawe gusa yari asigaranye ni we asigaranye inshingano zo kwita kuri bari umuntu abe babiri
bapfuye ariko wa kane tariki 22 kwa gatanu tujyayo kureba imirambo barayitwereka gusa baratubwiye ngo ntihagire umuntu ufotora n'umwe turababaza se ntabwo byashoboka mukaduhereza abantu bacu tukajya kubishyingurira ngo oya ngo ntabwo twababaha ngo turabishyingurira babashyingura ahantu ntabwo ari irimbi hariya ntabwo ari ahantu hari hasanzwe hashyingurwa ni ahantu nyine hari hahinze imyumbati ibigori
muri kubaho gute
igenza biri kutugora buri urumba twavaga ku ishuri tugasanga mama yadutekeye akatumesera ariko ubu nyine ubwo ni uguhindura ubuzima birumvikana ko no kwiga wenda bizagabanywa hari nk'ubuvugizi bubonetse cyangwa se ubufasha badukura mu iki gihugu kuko kuvuga ngo mama wanjye yarapfuye wenda niyo uza kugira ngo yararwaye turamurwaza abaganga barananira nta kibazo pe aba yarapfuye wenda tunavuze ati ntako batagize erega umuntu wakurashe wenda ufite no kuba utapfuye ariko kuko ari bo bagomba no kugutera n'urw'amazi ugapfa urumva rero habonetse nk'ubuvugizi twavanga rwose
umuyobozi w'inkambi ya Kiziba Mbangutse Maombi Louis avuga ko nubwo ubutegetsi bwakomeje kubatambamira kugeza naho bwishe zimwe mu mpunzi ariko ko batazarekeraho gusaba imiryango mpuzamahanga kubafasha gusohoka muri iki gihugu bakajyanwa ahandi
kuva nyuma ya tariki ya 22 ubuzima mu nkambi buragoye cyane uyu munota abantu benshi ibikorwa ntibiri gukorwa nk'uko bikwiriye kuko hari benshi barahahamutse twari twagiye buragoye twafashe umwanzuro ariko tuza gukomwa mu nkokora n'ubundi n'ubutegetsi budukorera n'amahano buratwica iyo ugiye kureba ubungubu tubanye mu rwikekwe gusa nta bikorwa biri gukorwa ku buryo bugaragara neza ku buryo bavuga ngo biri gukorwa abanyeshuri twagize ngo dutangire amashuri kuko twabonye nta muyobozi na buke turi kubona kubera ikibazo cy'abantu bagiye harimo abana bagiye twagiye tubura irengero ryabo abandi baracyahamutse abarimu be bamwe barafunzwe abandi ni ukwirirwa bacuragira bajya gusura ababo bafunze urubwira mu ishuri ugasanga harimo abana 5, 10 kandi ishuri ryari risanzwemo abanyeshuri 50, 60 mu by'ukuri ukabona yuko igikuba cyaracitse mu nkambi ubuzima urebye bwasubiye hasi kurushaho ari na ya nzara impunzi zimerewe nabi cyane hari n'uherutse n'ubundi no kugira gutya abonye abuzi cyahereza abana afata umwanzuro kwiyahura kubw'amahirwe y'Imana n'ubundi dukoma mu nkokora ubu ngubu ari mu bitaro ariko mu by'ukuri ubuzima ntabwo ari bwiza.
HCR polisi y'u Rwanda yari yavuze ko abantu bapfuye ari batanu hanyuma nyuma haza gushyingurwa umunani ku itariki 24 nyuma yaho gato ya HCR ivuga ko abapfuye bamaze kuba 11. Mwebwe nko ku ruhande rw'ubuyobozi bw'inkambi iyo mibare namwe niyo mufite cyangwa hari indi mufite itandukanye niyo?
Mu by'ukuri iyi mibare iratandukanye cyane kuko kugeza amagingo yangaya nyuma yaho bashinguye umunani ku kibuye tutabashinguyeho nyuma mu bari barasiwe hano mu nkambi haza gupfa batatu tufite n'imibare y'abantu barenga 30 ba nyiri imiryango batazi irengero birirwa bajya gusura ku magereza bagasanga nk'abarimo bagera hano mu nkambi ugasanga nk'awurimo yaba nabo ngaho 30 dutekereza yuko nabo bapfuye kuko ntabwo twigeze tubonaho ariko amagingo yangaya tumaze gushyingura abantu bagera muri 15 kuko tukagira abandi 30 twaburiye irengero tutazi niba bariho cyangwa niba batariho tukagira abandi barenga 22 nabo bafunzwe tutazi uburyo bazaburanishwamo leta niyo yatwishe niyo iri kubaburanisha niyo umushinjacyaha niyo byose mu by'ukuri ugasanga turabangamiwe cyane mu buryo bukomeye cyane mu by'ukuri abacu bapfuye bararengura mubare
ubwo mwari hariya mwavugaga ko muzahava mubonye igisubizo kimwe mu bisubizo mwifuzaga byari ukuvanwa muri iki gihugu mwahirukanywe mutabonye igisubizo ubu ngubu ni iyihe gahunda ihari murateganya?
Mu by'ukuri nk'uko impunzi zose ari umugambi w'impunzi zose uretse ababyitirira komite cyangwa se iki umugambi ni w'impunzi zose bijyanye n'impamvu nyinshi twatanze zigaragaza yuko twe tudakeneye kwitwa impunzi bisaba kongomani ziri mu Rwanda ariko nyuma yo kuturasa abarokotse twe tukiriho n'ubundi umugambi ni wa wundi turacyakora ibishoboka byose uko byamera kose icyo dukeneye gusa ni ukuva muri iki gihugu kandi imiryango mpuzamahanga irahari mu by'ukuri ibaye yumva gutaka kwacu ikabona kababaro dufite bakagombye kuba batwumva bakareba ubundi buryo batuvana kuri ubu butaka kuko ntabwo tuyikeneye kubutura. Turatekereza nka komite kuba twasaba imiryango mpuzamahanga irengerekeremo muntu kuba yadufasha kubona ubutabera bw'abacu bitabye Imana ndetse n'abakomerekeye muri ibikorwa ndetse n'abafunze ndetse n'ababuri irengero. Turacyagerageza uburyo bwose bushoboka ntabwo dutekereza yuko iyi leta yazahereza ubutabera abacu yafunze.
Ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Louise Mushikiwabo yakomoje ku bibazo by'izi mpunzi z'abanyekongo hari mu kiganiro n'abanyamakuru. Yavuze ko izi mpunzi zabuze amahitamo y'icyo zishaka kuba cyo.
Nyuma y'imyaka myinshi bamwe abenshi muri ziriya mpunzi barashaka kuba abanyarwanda kuko hari abasabye indangamuntu y'u Rwanda bagashaka no kuba abanyekongo kuko bavuga ko bashaka gusubira iwabo no bagashaka no kujya gutuzwa mu mahanga mu bihugu cyane cyane mu bihugu by'u Burayi na Amerika. Urumva rero nta muntu waba ibintu bitatu byose hamwe ni uguhitamo. Guhitamo rero byarabagoye ndetse abo wabonaga mu iperereza tugikomeza gukora abatumye bagumura n'abandi ndetse bari bafite amahane menshi ugasanga na bigeze gushaka kubona ikarita y'ubuhunzi ariko dukoresheje ikoranabuhanga ry'indangamuntu mu Rwanda tugasanga bafite n'indangamuntu y'u Rwanda ugasanga rero amahitamo yarabagoye.
Ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka Minisitiri ushinzwe ibiza n'impunzi Jeanne d'Arc de Bonheur yashyize mu majwi komite nyobozi y'inkambi ko ariyo yateje umwuka mubi mu mpunzi zirenga ku mategeko biviramo bamwe muri bo kwicwa. Yari yasuye iyi nkambi
agaza hano rero ngira ngo mu izina rya guverinoma y'u Rwanda bamenyesha ko twifatanyije namwe mu kababaro turabihanganisha nk'uko mwabibonye yahantu hose habaye ubuyobozi bubi ibibazo biravuka. Aba guverinoma y'u Rwanda rero twababajwe no kubona imbaga ingana nk'amwe komite y'abantu bakeya ibagira inama mbi mukayumva.
Uhagarariye HCR mu Rwanda Bwana Ahmed Babafol icyo gihe nawe yabwiye impunzi ko leta y'u Rwanda ari izifite mu nshingano kandi ko abifuza gutaha amarembo yuguruye. Icyakora yavuze ko HCR ntawe zaha imodoka imucyura cyangwa imwerekereza mu gihugu cy'agatatu nk'uko impunzi zabisabaga. Izi impunzi zivuga ko bikigoye no kugera kuri bene wabo bafunzwe, abandi nabo kubona ubuvuzi biracyarihurizo rikomeye.
Ntibemera ko bagemurira, ntibemera ko ari cyo bashira. Ikintu ngo wakomererwa kubaha n'amazi, amazi atunga abantu. Turashaka kugira ngo mutubarize impamvu banga ko ababyeyi babo bageraho, bashiki babo bageraho, bene nyina babageraho. Nk'ubu ngubu ngiye banze kumvurwa, najyaga njya kugororwa ku Kibuye ariko banze kungorora, banze kumvurira ku Kibuye. Abaganga bo ku Cyapana bahano mu nkambi tuvuga tujya ngo mutubarize ubuvugizi. Njyewe naramugaye n'akaguru guhina, ntabwo nshobora guhina kubera abaganga n'ubuyobozi bwanze kunyitaho. Hari n'umuma muri mu kagari hari n'ikindi kibazo bavuga ko kibakomereye kandi gishobora kugira ingaruka ku miryango y'abici wabaho by'umwihariko.
Kuri aba bantu bose bamaze gupfa, ari imiryango igera kuri ibiri yagerageje kujya gusaba attestation de décès, ariko uhagarariye Centre de Santé hano mu Kiziba akabwira ati attestation irahari ariko ntabwo mfite ububasha bwo kuba nayitanga. Kandi ubusanzwe abandi bantu bapfuye bishwe n'indwara zitandukanye iyo agiye kwisaba barayimuha, agatanga tukibaza impamvu bikatuyobera. Igiti cyacu tubona yuko n'ubundi hashobora kuba hari ikindi cyaba kiri inyuma tutamenya, kuba umuntu atahabwa icyangombwa cyemeza cy'uko umuntu yapfuye, kandi bizwi na leta ibizi neza ko bari yabikoze.
Abo bantu wenda bazi bari bazikeneye, hari ingaruka byabagizeho cyangwa se bishobora kubageraho batabonye icyemezo cy'uko umuntu wabo yapfuye?
Birashoboka kuba ingaruka zabaho, kuko harimo nk'aba bafite nka dosiye zo kujya gutuzwa mu gihugu cya gatatu, kandi ugasanga yo babakoreye dosiye umuryango wuzuye, bihagize uburamo impamvu uwo muntu adahari, ibigomba kuba isobanutse. Niba yitabye Imana ni mpaka bagusaba kira cyemezo cyemeza yuko uwo muntu yitabye Imana.
Nakwibutsa ko iyi nkambi ya Kiziba ituwe n'impunzi z'abanyekongo zisaga 17,300 ziri mu Rwanda kuva mu 1996. Nitwa Claude Ganza Munyamagana, mbifurije ibihe byiza mwese mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika.
Turagushimiye Claude Ganza Munyamagana ku kiganiro kirambuye kandi cyumvikana utugejejeho. Namwe abatwumvise uyu munsi nongeye kubashimira mwese aho muri mutwumva, ariko nanone mbasabe mutugezeho ibitekerezo byanyu, mutugezeho ibyumviro byanyu, tuganire dusangire ijambo. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Ya
yaratanze ijambo abarundi turi ruhusa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwisi ya Amerika Radio Ijwi rya Amerika